I se li poti ele fa alapa tu potonga le Australian Council of Social Services, po ole ACOS, o lo ta ua ele alu ilunga o le au fa'i o tangata ele atunu u, o lo oha afi e ele mativa ma le le ta angoli ma. O le popolenga o le ACOS, ona o le tele oa afi anga o le mativa I le whanau. O lo fa'u tua ina elea fa alapa tu potonga le malo tele, ina ia toa ilo ilola na fa'ai unga e tipi e fesa aswani ma benefiti inisio a inga. O le tama ita yo Jessica Russell o se tina ele e sona to alua a lo olo o ye tau sia na o ia lana whanau tama e to alua e ilalo I fola ta I tolu tau sanga le mātutua. Na ia wha alia e uma ono to tongi pili ua to e lima se fulu ta ala e to to e mai ai se ia o o ile isi benefiti.
I pay weekly rent and then I have my phone bill, like my mobile phone bill, and then there's food for the boys plus nappies plus just the essential everyday life things that we need. And then there's childcare for Ryan and car maintenance, like that's just ridiculous within itself. So after all that, I've probably left with $50 at least in my bank to get us through until my next pay, which is not good, not good.
O le tina o Jessica Russell, e I le vaenga o le tolu miliona tangata I ausetalia nei. O lo o lai lalo o le leina o le mativa, po o le poverty line. Mo se tangata matua, e fatusa lea I le fase lau lua se fulma leono ta la I le vaayaso, mo se unua ali ima se fana ue to alua, e fatusa lea I le iva se lau ta la I le vaayaso. Na sa anua Dr. Cassandra Goldie, le fatone sili o le ACOS, o se mea e te tauna popole I ai, ona ole malosi ole ati na e ole tama o ainga ole atunu u I le tele o tausanga ua mabae, ai ole alava iai le to a tele o nisi o tangata I se tūlanga mativa malele e tāng o lima, ma olo ola I lalo le leina ole mativa le poverty line.
As a nation, despite 25 consecutive years of economic growth, we have barely touched the sides in being able to reduce the level of poverty in Australia.
Na faalia I le lipoti e ova I le fitu se lau tolu se fulu wafe tamaiti po ole se fulu ma le fitu pasene o tamaiti uma I le atunuu, olo olai a inga I lalo o le poverty line po ole laina o le mativa. Na sa anua Catherine Yeomans o le Mission Australia, e sili atu ona whaingata I tamaiti e nā o le to atasi le matua o lo atausia. A to ai, matupulanga e le o iaini ngā ruenga.
Leaving families with a terrible choice between paying the rent or putting food on the table. Young people who have to decide how to juggle the transport costs to go to a job interview and also the price of appropriate clothing to wear for that interview. Families and individuals forced into unsuitable and often unsafe accommodation because it's all they can afford.
Ua wala awina Dr. Cassandra Goldie o le ACOS, sui o le senate, ina ia pālota e te tee I fuafuanga le malo tele e tipi e inisi o fesoswani I ainga.
We absolutely know some of the key changes that need to be put in place to reduce the level of child poverty and to achieve that target set globally to reduce the level of poverty by half by 2030. The first thing is to set that target. The second thing is to reach a public consensus about the plan that needs to be delivered. As a top priority, we need to build on the vision of a former Prime Minister to restore the adequacy of family payments.
Mō le tina I a Jessica Russell, o lo onaunau o ia, e toi a onga ina I esa ili eisana ngā luenga. Pei ta'i mō le taimi nei, o lana wha'amua mua, o lo o ave ilana whānau.